yo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
nuhun direto bogi jande ga paril hala mamadou sama seku jam wal sakrabe kedibe gollu fewde larmi mali na jukkiti fa ha der sahal leydi ndi famdi fuf nogo e naso la sabe kiddiki hen nogo e jeenam wobbe barmi dum wadi hippugolu gol terosu en ngadi kenyan no bientou tabakorto le region gaw bangal huncangul hoore imadraji cuudi seria hitane 2019-2020 golleji di puddi kenyan to course fewn tonno di puddi e wattu mo tiddi do cuudi na jugi tallaji kewdi joni warta tilo dido bol magistra en be kinata ko gol do ngal do kawrital sapo e jena lewru novembre hitande 68 sapo e jena lewru novembre hitande 2019 duubi noga e goo hikka ko ben kabitibe en tammini lamu modbo keta kan e goo leedi mali yoga e yimbe le fedde IMRDA an jeewa sanne lamu den o di goni sembe kabaruji amen hande beten talataare mbiyande sapo e jena lewru novembre hitande 2019 bismillah sakirabe kabitibe en noga e noga keddibe noga e jena on barmube dum wadi e hippugollo terusi en nyande altinere de to tabankorto le region gaw larmi mali humpiti dun e le bembal lam jene le communique do bembal ande mabbe holita ma mbien wiide yo e wattu lugaji dental kabitibe en leede mali e niger lulido tongo tongo kedan ko hebani en imirana kilo maga do fajtango muminatu sendubu
gollende lulirnde tongo tongo fanda mon e wi armee leydi ndi yo nangude gobbe satre dina di le sahal leydi ndi wattu luga golla mangal pade leydi mali be chami do mabbe tabankort le region gawo e kerol leydi niger le bataki arando mangal pade leydi mali koliti wide yimbe mabbe jeddon barama sapo jeyon goddi barmi kanyi kake goldirde mabbe kewdi dun bonama eruji yogaji tiagal mun be koliti wide adab du mun beedike ana ya joni e mangal pade nogay e nayon barabe ko yata e cappantaton dun barmi yodun holitama wide le bataki ko be mbindi le bataki o holitama wide dun terrorist en sapo e jeddon barama ko yata e temedoron nangama bebe e juude mangal pade leydi niger le bataki o holitama wide ko yata e moto cappan jeddi dun gubbe ganbe bonandaji bonama bami be fu nabama tiura do leydi niger le bataki o armé leydi mali holiti wide barkan ana faababe kanyi mangal pade leydi niger be balli be wonde luga golla tabankort sam gongol wadi wattu de mangal pade fedde G5 sahel holiti wide be bawi nangude ko yata e terroriste nogayon le gourma dum woni le region aji gawo tumbutu e moti
kala njibbe be do rak famu do mbiyat kabaruji leedi mali heejoji sidu tamani na mbaawi nootorade bembal whatsapp numero 0176708850 bangal via mo mo mbudu yobataake mudun yo 37321 hun tangul hore gulleji cuudi sariya fuddi kenyan to cour supreme tonno susli o wonno darada mbiyen darande cour supreme le habo njibu e wi horebe gullirnde ko heewi na heddi gollede bangal mudun e wi kananke leedi mali ibeka lam o faaboto mbiyen be no haniri yalla wakande furba o na hisa kredan nako musa mallesis ko hebani en do fojtango amnata jall e alisisi
ele arto suudu sariyaaji mali cour supreme ana dari e darne maunde ele habugol e jogalam bondan ele leedi mali ele gollirde darandine kebal e winnu tapili kala tiidalaaji di suudu nu wondi e hebenede jogalan
fam keba huncande hore golle o dabre ngay didi kasindina dabre arane woni sharia kebal leendi darantoro lugagul nangude yimbe majinobe kalsi leendi dabre dido barne ko moni e mufu bangal haybre golleji amedi tota projet ngaji program ngaji ame e noddude yimbe darantobe kebal leendi e noddude yimbe daranaade kebal leendi
e wi president Ibrahim Boubacar Keita lamu o wadan ko wawi fu fa walla sariyaaji e le golleji mudun habude e jukkude
politi sharia leendi o mo jogi balligo le habu mako haybude kebal leendi kasendu noddi sharia leendi holita dabere ngaji bawdi tawedi todi fu yella kebal leendi ana wawi haybe kaybobe kebal leendi alana jukke so njopi law dan ko mbaw mi fu fa keba dabere ngaji ko be kandi yalla be keba wadde o golle ko njoppum be hen
ele yewtere ne dum wadi wattu mo gollobe hewbe noga e njon cour supreme mbati
syndicaji didi majistra en bikkinaki feedi do imadraji ciudi seriya di puddi dim bien altinere kenyen gabbo mako ga bien dun do yo cillol dido bolle dido syndicaji didde majistra en na cialo hinadi dido golliji di soni no hun tapuli na heddi horojo gollirnde horojo gollide kursi pem bien nimmi jogorto kabar o e wi hadi Macky Sall horojo fedde silima kedana ko hebani en muminatu sendebu do fashitango Ousmane Diko
woni titta golledi non ka ana hollatan sari amali so gonga jatika kawral foccaki horojo suudu sari mawdu wana jida do heedi honorobe mudum so gollidibe mudum sabede e hakila mem kanko o mo jogino imaado godde ko wana donnde sari hono no wirani heedi laami be leddi ko billagol latifu bangal halde gonga mpamidu on latani men lojaku dum wadi seme certe makko sitay syndicat ngaji di anyaji mu en kolitite hande o tataake e hore yaku ndudo suudu sabede min en men baawa ittudemo to o woni do ko men baawi tan yubamde aadi men golliditta e makko yedu woni ko men fudu men moobede dow mum batte ko mon fu ana tarsini do woni do dum waddani men minen du tarsinaade
ardibe ciudi kaso mbien leede hirnaage e sahal runde afrique ngadi kawtal gabam ko ga yalla ebe mijo do jogola ciudi kaso mabidi merdu fewde e torraji ciatudi ngodudi wakkat jun o batte ngal do kawtal fuddu ngal mbien altinere de hore jogolirde ciudi kaso leedi mali ibrahim tunkara mimmi hala suudu kaso kenyoroba sabi takite lewru october du syndicat mbien kaybobe ciudi kaso di kolliti non mette mabbe bangal bismigol o do nuku o kedana ko hebani en mbien amsetu touré do fashitango amna
La première difficulté, vous savez.
Si Allah amen, yo kewal kasum kobe. Fa warde e chudi kasu ingalda e no wira. Ko buri hawde e chudi kasu ifu, banjayad gilla e arande zaman. Mi don jogi ti Allah chena, e dogotor emp ama safareji amen. Mi andana ti Allah sannen, e kenyo robado. Minen du minani hononi modon ni. Hononi modon ni pe mbati di, e yoti no e kabaruji. Banga rafi ndena gudo kenyo robado. Min kaunama e di halaji. Minen du min horebe. Mi don andiko min gata. Mi don jogi tiid Allah kewal kasum kobe mi anni yottinde cuudi kewdi o kasum kobe gonata to kenyoroba du golle amen waylitinde kasum kobe yogabe ko walda e ko be kalata ko terroriste fe gota nabaka to kasure kenyoroba
bangal kawrital chapade nay e jottobal kitam jaroobe ko debbe puddi yaadu mabbe to nokku eglise marie auxiliaire to kati e be mbara temedore chapande janaa di don mbien be hikka be kawrital gal yo nyalaade noga itati e noga nay lewru novembre du ben adabade do sisli faba mariama bangal leedi mali hedintinaadi ben nako mbien e ko wiyete arsi jo 16 bamako darni o do kabaru fa hande mbien bangal kabaru ji amen di en jahan mbien wattu hande sappo e jena lewru novembre hitande 1900 iude sappo e jena lewru novembre hitande 1968 warde sappo e jena lewru novembre hitande 2019 joni watta duubi nog chapande joy e go'o mbiyen samgol laamu kananke go'o leydi mali modibo keita caggal mbiyen bamgol e sembe kabitibe enbe yimbe hewbe mbiyen fadde imrda nanjewa sanne wattuji o do laamu o tawene mbiyen am enen gonno e wattu mudun e gonnobe e l'école ka so wattu yottike tan mi joto ko heewi dum won ko holliti ibrahima boubacar ba horejo fadde imrda denno o do jogolo kulle de tutti laamu modibo keita ngonga jokola kulle de tutti laamu modibo keita den o ngonga e wi kambe mbiyan yimbe fadde de kedana ko kebbe mi hala ko hanni kam mi horam mbiyan kedana ko kanko ibrahim boubacar ga hanni mi horam kedana ko kemi jingo kanko ibrahim boubacar ba
wonde fusa ali di lamade tay da yadiri tay gollema o le hakilema wana hakile ndarde jawdi he me ndarde mojjere leedi di fu ndarde du tawe a neddo hono pocci do ko watta fu donc dum woni hono principe valeur et principe lamu Modibo Keita bo wakati mudu bon sa jeewi du ko gollano ko dum fu sitike de so situation leedi di woni no worri hande ni ala mi ci to ndem Modibo Keita wi soldats en français fu iwa mali sa yim leedi wawi rende hore mum yo tawe ana jogi soldats en jogi be sembe soldats en jogi be ciusal soldats en jogi be jadiral tay hono yimbe sella yimbe darde fa haba e mali fu tay mali ana jogi sembe mudu o wadi hono hun fu ko sonata en dam o wadi hun fu wata fa leedi ndi yimbe kawra dawrida o wadi dum fu sa eden ka en jidi yarude yeso fu ngaden no rda wanno arande ni donc dum woni minen ka hakkille amen
tamani yo babal lamu leede Suède, Danemark, Suisse e fedde leede Europe.
Semba mi ngare ben kabaruji abande region ngaji di to Bankaston le region muti nyaloma hertanado filorde yambinama hand yambinte hande sapo jena le nu maundu batte mudun woni ko ardi be kabaru jande be martin sukabe le kuybe do nafaka nawturgol filorde denno e wima be mahugol di do cuudi di kisanna jangawbe be den nyawuji kewdi humtande hore dun labal e cenam der jangnirade to banamba ton Amadou Mbien S Maiga lolirdo papis woni horejo kesso fedde sukabe banamba o subama nyande sappo e jeddi lewrundu e wattu mbien waytingollo biro mabbe o so o ardi o mo ardi yimbe chapande na en joyon ana e berdo rewbe sappo yidido manda mabbe o yo dubi tati o holiti wiide o hinnoto kala ko woni yirewere sukabe cercle o e kanye commune ngaji di to segu ton no yimbe didon keddike e le bundu mbien nyande sappo e jeddi lewru novembre ndu e le mbien dende angulemma yo batte gaz bondo bundu ndu be ngudno mu intinde mbien e mbien tan yo ton buram be ga dum goni mbien kabaru ji hamme fa hande yewtran yaso